ngaphambi kokuba sikhothamise amakhanda ethu ngomkhuleko, ngithanda kufunda amanye ezwi likaNkulunkulu. Ngithanda njalo ukufunda izwi lakhe ngoba amazwi ama ayohluleka angumuntu, kodwa izwi lakhe lingeke lehluleke. Nani nigcine umzila wendikimba kanjalo njalo. Asifunde kuMathewu isahluko seshumi nane kulobu busuku, siqale ngevesi lamashumi amabili nambili. UJesu uqindezela mazinyane abafundi bakhe ukuba bangene emkhunjini bamandulele ukuya phesheya aze amukise izixuku. Esezemukisile izixuku, wenyukela entabeni ukuyokhuleka eyedwa. Sekuhlwile, wayeyedwa lapho. Kepha umkhumbi wawusuphakathi nolwandle ushukunyiswa ngamaza ngokuba umoya wawuphambene nabo. Ngomlindo wesine wobusuku uJesu weza kubo ehamba phezu kolwandle. Kepha abafundi sebembonile ehamba phezu kolwandle bashaya luvalo bethi yisithunzi, bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, yimani sibindi, yimini, ningesabi. Asikhothamise amakhanda ethu manje kumkhuleko. Amakhanda ethu nezinhliziyo kusakhotheme phambi kukaNkulunkulu. Ngabe sikhona isidingo endlini kulobu busuku ebeningathanda ukusazisa kuNkulunkulu ngokuphakamisa izandla zenu futhi nikhunjulwe emkhulekweni na? Nkosi, buka phezu kwenu, ayibe nomusa kithi. Baba wethu esezulwini, siyeza manje bukhoneni bakho ngendlela negama leNkosi uJesu. Sazi ke siqiniseke sibusisiweyo asethembisa sona uma siyocela noma yini egameni lakhe ukuthi uyosipha khona. Sinokubonga kakhulu ngalokhu. Amazwi angekizwa kalize indlela esizwa ngayo ngakho, ngesiqiniseko esinaso ukuthi usilalele njengamanje. Uzibonile lezo zandla Nkosi, uyazi ukuthi bezidingani. Ungowazi konke, onamandla wonke uNkulunkulu ongenasiphelo, futhi siyazi ukuthi wena wazi izinhliziyo zabantu. Wazi imicabango yethu, ngisho naphambi kokuba ngisho size sidalwe, wayazi yonke imicabango esiyake sibe nayo ngokuba wena ngongenasiphelo. Futhi siyakucela Nkosi ngaleli hora, njengoba izifiso zethu kungukufinyelela kuwe, buka phansi usemazulwini Nkosi, futhi uthathe izicelo zethu ziye enhlizweni yakho uqobo Nkosi, futhi uziphendule ngokwengcebo yakho enkazimulweni. Siphe isifiso senhliziyo yethu, sithemba ukuthi kuyintando yakho yobuNkulunkulu, futhi siyazi ukuthi kuyintando yakho enhle ukwenza intando yakho. Siphe ukuthulula okukhulu kobukhona bakho kulobu busuku, futhi Nkosi, abagulayo, sindisa abalahlekileyo, vusa labo abafile esonweni naseziphambukweni, futhi balethe kuphileni okusha kulobu busuku. Kwangathi singabona uJesu, sikucela egameni lakhe. Amen. Ningahlala phansi. Siyaxolisa ukuthi asikwazi ukuhlalisa abantu okomthamo wokuhlala, kodwa selokhu kube ubusuku bokuqala, bathi badingeke ukuba babuyisele emuva izixuku eziningi zabantu. Ngakho siyaxolisa ngalokho. Nomfethu Grandi akazange nje athole kwakhe elinye ikamelo noma uku ngikhole ukuthi kuzoba ngakwesokunxelo azogudluzela khona lolu donga oluhlukanisayo. Oligugu mfowethu, oligugu namhlanje, ngibuze ukuthi ngingakwenza yini lokhu kube yinto yonyaka ukuba ngibuyele eDallas ebandleni lakhe. Isimeme sikhulu kangaka njengalezo kuleli hora lapho iminyanga ivala ngokukhulu kushesha, bese kuthi ke indoda ingivuna ukuba ngibuye futhi ngikwenze kube yinto yonyaka. Utaba, ngiyakuthokozela lokho. Ngibe nezikhathi senhlanganyelo nabo kulokhu kusa nomfowethu Gordon Lindsay nabaningi babo. Mfethu Peregrine ongumxhasi womhlangano ozayo ezansi ePiemont ohlezi emuva wami lapha kulobu busuku. Nabaningi abangani bethu, mfowethu Don nomkakhe, sijabule kakhulu ukuba nabo lapha. Inkosi babusise. Manje kulobu busuku nje kade ngizama ukwenza imilayezo yami ibe lula nje ngakho konke engaba lula ngakho, ukuze kuthi ngisho nomntwana akwazi ukuyiqonda. Kusasa ntambama yinkonzo yobuvangeli, futhi ngifisa sengathi nonke beningaphuma. Manje uma ninezinkonzo ebandleni lenu uqobo, nganini nina hlalani lapho eni bekwe khona. Asifuni muntu ukuba bashiye ibandla labo uqobo uku futhi ke uma ugula futhi ufuna ukuza ukhulekelwe nebandla lakho linenkonzo kusasa ntambama khuluma kumilusi wakho ngakho ukuze angicabangi kabi uyazi mazise ukuthi silapha ngokubambisana ukusiza wonke umzimba kaJesu Kristu ogongobala lapha eDallas nangakhona ngakho kusasa ntambama ngicabanga ukuthi ligamenxe lesibili ngizokhuluma umlayezo wobuvangeli sizobeke sesikhulekela bonke abantu abagulayo sicoshe onke amakhadi omkhuleko nezinto eshiyiwe iviki lonke futhi sibakhulekele bonke kusasa manje indaba yami kulobu busuku ifana kakhudlwana nomdlalo wasesiteji okwemizuzwana nje embalwa futhi ngizozama ukungena kakhulu nje impela kulobu busuku ngakho konke ngingakwenza ekukhulekeleni abagulayo.
My text is be not afraid.
Ndikimba yami ithi ningesabi yimina ukukhuluma uJesu indaba yami ithi bufakazi olwandle. Ufanele ukuthi kwase kuthi akube le yithi tambama ilanga kufanele ukuthi lase liyoshona ngenkathi lokhu kwenzeka futhi manje kufanele ukuthi kwakukade kuwusuku olushisayo cishe njengoba kunjalo phakathi lapha isishaya samoya sisebenzi futhi bayasisebenza ingaleso sizathu ngishintshe indaba yami ngokuphuma lapho ebengizokhuluma ngakho ukuze ngisheshe ngakho ukuze ningahlale kushiseni kunjengalokhu.
Big fisherman after seeing what he had
lomntu omkhulu emva kokuba abe nakho usuku lonke ekade ebhekisisa uJesu enkonzweni yakhe enkulu angikajani ukuphila kulolu suku ukuba ngimlandela kodwa niyazi ngiyajabula ngisalokhu nginayo inhlanhla yokwenza into efanayo ngimbhekisisa yenza izinto futhi kukhulu kakhulu kumbhekisisa namhlanje kunoma kwakunjalo ngaleyo nkathi nginokukholwa okuningi kuye manje futhi ngingaba nokukholwa okuningi manje kunoma ngangiyoba nakho ngaleyo nkathi ngoba sibe neminyaka izinkulungwane ezimbili ukufakazisa ukuthi ivangeli liqinisile futhi emva kweminyaka izinkulungwane ezimbili usaphila yenze nje njengoba yenza ngaleyo nkathi ngakho sinesiqiniseko esikhulu kakhulu nesisekelo esikhulu sokukholwa manje kunoma babe naso ngaleyo ngathi ngoba wengumuntu nje hamba nokuzisho ukuthi wayethunywe vela kuNkulunkulu futhi waye indodana kaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu wayeqinisekise izwi lakhe litshintshisiwe ngalolo suku ngaye futhi ngandlela thize babe nesizathu sokukungabaza usiyazi bezenkolo babe njalo futhi niyaqaphela ukuthi kwakuyinto efikiselana umunyu kwakungokufikiselana umunyu ngempela ngoba labo siyazi bezenkolo babefanele bakukholwe ukuba uNkulunkulu wayengaphukuthekisanga amehlo abo iBhayibheli lasho njalo futhi benazi yini wethembisa ukuthi uyophuphithekisa amehlo abo futhi namhlanje ukuba bangakuboni na bayobanga banamawala bokukhumela bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abangenakuthuliswa abahlebayo abangenabumnene abangathanda okuhle ngelesimo sokube sabo uNkulunkulu kepha baphika amandla akho zithembisa impela nje zibuya ngofuthi futhi kulikhona ukuthi kukhona ungakwenza kodwa nje ukubadiyabukela abantu namehlo abo ephuphuthekisiwe kulolu suku nemibhalo uNkulunkulu athembise ukuthi iyofezeka ngalolu suku ngonga leli hora futhi silibuka ngofuthi silibhekisisa bese ke abantu bebuka futhi baninikile ikhanda labo futhi basuke bahambe bathi angikuboni kuyinto efikisela umunyu kodwa nokho imibhalo uzofanele ugcwaliseke kufanele kube ngaleyo ndlela.
So these disciples have been chosen.
Ngakho laba bafundi babekade bekhethe uNkulunkulu. Uqaphelile yini uJesu abatshela ngaphambi kokusekela kwezwe wabakhetha futhi babe yimbewu kaNkulunkulu ecotshiwe. Ngakho nxa kuqubuka izikhathazo nabantu kwakubukeka sengathi babekade benoJesu khoneni ngombuzo kwakungekho umbuzo kubo. Babengenaki ukuqonda kodwa babezimisele ukungazilutho lunye kodwa yena wena kuphela unezwi lokuphila futhi babezimisele ukuhlala nalo ngoba babecotshelwe leso sikhundla kunjalo nanamhlanje ukuthi abesilisa nabesifazana bacotshelwe ukuphila kuphakade bayoze kuphileni kuphakade ngonke ubaba ngiphe khona kuyaguze kimi lelo yizwi lakhe nalokho ngeke kwehluleka yiyizwi likaNkulunkulu futhi sibona lapha abafundi manje ababe nomhlangano omkhulu ngalolo zuku phandle ekundlela enkulu ngaseceleni kwentaba.
And Jesus said,
"No Jesus wabetshelile manje qhubekani niwele olwandle ningandulele futhi wayenyukela entabeni yedwa yenzela umkhuleko." Nalaba bafunde emva kokuhlangana nabangani sengathi ngiyabona nje ukuthi bazizwa kanjani ngoba ukuhlangana nabangani bese ke nidingeka ukuba nihlukane nabangani sekuthi akube isikhathi nje sokuba nithole ukutshelana bese kudingeka ukuba nithi salani kahle nalokho bekuhlala njalo kuluhlobo lobuhluku benhliziyo kimi esizweni sonke umhlaba jikelele bekungukuhlangana nabangani bese ke ngibashiya ngazi ukuthi baningi ongaseyi ukubabona ngane nabo ekwahlulelweni kuludaba oluthi kudabukisa singathi kuyabona isikepe nomtsalo waso siphushelo osebeni futhi kuvalele ukuthi kwakukade kukuSimon Petru nezingalo ezinkulu ezinemisipha namahlombe owayehamba ephusha isikepe futhi ezibhekise ngasekusikhiphelelo lwandle futhi bonke babevayizela bevalelisa labo babesosebeni futhi babememeza kakhulu nibuye nibuye futhi niwenzele inkosi nelo kithi futhi nize nibe nenye imvuselelo sibusiseke kakhulu namhlanje nabaningi abasha bevayizela wayesekibelisa bonke abanye abafundi wayesehlala phansi mhlambe eceleni komfowabo u-Andrea wayesecotsha izigwedlo izikebhe ngaleso sikhathi zazihanjiswa ngophephela phakathi kokuthi ngomoya noma ngezigwedlo ababezidonsa futhi ke mhlawumbe babehlala ngababili esikepeni ababili ohlangothini futhi babe noma ababili esihlalweni sisodwa njalo mhlawumbe eziyisithupha noma ezisishiyagalombili izihluthulelo zezigwedla babedonsa ngesikhathi esifanele nangaleyo ndlela babekwazi ukubamba isikebhe esiqwini saso uma kwakukhona iziphepho manje-ke imimoya ivunguza ngokwetshelekile babemisa useyili bese besihambisa ngoseyili kufanele ukuthi kwakukade kuyintambama eshisayo ngokubuka kombhalo ngaphambi nje kwalesi sehlakalo futhi ngakho kufanele ukuthi kwakukade kungethule ngempela ebalele intambama eshisayo ilanga laselishona libona njengoba babegwedla bese-ke bededela bese bevayizela bevalelisa kubantu sithemba ukubuye silibone ngesinye isikhathi njengoba babegudluka bephumela olwandle nokushona kwelanga nokuhalala kwakusihlwa kwase kuthi-ke emva kwesikashana ubumnyama bangena futhi bafanele ukuthi bake bathi kuhamba ngejubane kahle impela lokugwedla nalowo ngumsebenzi onzima uma lezo zigwedle ezinkulu ezisindayo zishona olwandle futhi iningi labo babengangabadobi namadoda anamandla amakhulu belejwayele olwandle futhi ngakho lapho bebheke uJesu ukuba angene esikepeni futhi aqhubeke abalandele masinyane impela ngani baphumela lapho futhi bafanele ukuthi bakudle sebeni kancanyana nje nithi nje ukuqalisa umkhumbi wenu bese ke nidedela mhlawumbe uJohane osemncane kufanele ukuthi nguye wabanga wokuqala ukukhuluma ngoba wayengomncane kunabo bonke beqembu kufanele ukuthi kwakunguye wathi ngithi kukathala kancanyana nje ake sigudle sebeni kancanyana ake nibe kancane asidingi ukuba sijaye akakafiki nokho ngakho singavele nje silinde sikashanyana futhi sike sithi ukujola ukuphefumula kahle umoya futhi lapho ehlezi lapho ethe ukugobisa ikhanda lakhe kancanyana ufanele ukuthi waqala umhlangano obufakazi futhi lokho engifuna ukukhuluma ngakho kufanele ukuthi kwaba nguye wasukuma kuqala wayesethi bazalwane akunentaba ukuthi abantu bathini nokuthi noma ubani ufuna kangakanani ukukholwa ngokungezikho ngiqiniseke ngempela manje emva kwanamhlanje ukuthi asilandeli yena umkhohlisi silandela ungasilele ngalutho ekubeni ngunkulunkulu ngokuba kukho muntu obengenza akwenze namhlanje kungesiyo unkulunkulu yazi ngikathethatha lawo mabhiskidi futhi wawahlephula wayesepha lezo zinkulungwane ezinhlanu lapho leyo yinto emangalisa kakhulu impela kimi kufanele ngabe kube nombuzo kwaze kwaba namhlanje manje ngiphinde nje ubufakazi bakhe njengoba babunjalo kodwa lokho kwakuxazulula wathi ngiyakhumbula eminyakeni eyadlula ngangivame ukuhlala ezansi eduze kwejordani futhi ngisakhumbula njengomfanyana ukuthi owami omuhle umama oyijuda wayevame ukungiqukula ntambama bese engihlalisa ethangeni lakhe bese ngithunduzela phandle enkosini ngingathi izinhlobo zezimbali amaphophisi iqhakaza ngaseceleni kwezingu zejordani futhi wayevamise ukubuka ngaphesheya kwasogwadule ukusuka lapho abantu bakithi balethwe khona bedabula lolugwadule Wayevamise ukungixoxela izindaba zeBhayibheli. Enye yezindaba ezinkulu engikhumbulayo kwakuba owesifazane waseShuneme, futhi ke ngathi umfanyana wakhe omncane efile, nonomprofethi wabuye wamvusa lo mfanyana kwabafileyo. Leyo kwakuvamise ukuba yindaba exhuxhumisayo. Kodwa enye yezindaba exhuxhumisa kakhulu nomama ayevamise ukungixoxela yona, wayethi, manje Johanna usengumfanyana nje, kodwa ngifuna ukhumbule lapho usukhulile ukuthi uJehova omkhulu wenyusa abantu bakithi wabakhipha eGibhithe, futhi sitabula kulelo hlane ngaphesheya komfula lapho. Futhi bonke iminyaka engamashumi amane bahamba bangena kulelo hlane bengenazindawo ukuthola okokwembatha, futhi kungekho ndawo yokudlela. UNkulunkulu wanisa izinkwa sehla sivele ezulwini njalo ebusuku, futhi wapha abantu bakithi kulelo hlane ngoba babesemqeni womsebenzi belandela uJehova omkhulu.
And now someday Jehovah is going to be made flesh.
Sima jengo lokusuku Jehovah uzoba inyama lapha emhlabeni ngesimo somuntu, yobizwa ngokuchitshiweyo uMesiya. Kungiyakumbula wayethi njengomfanyana ukuthi umqondo womfanyana wami wawuvame kanjani ukufanekisela, uzame ukufanekisela, wabondle kanjani uNkulunkulu bonke labo abantu abayizigidi ezimbili nohafu kulelo hlale na, wasitshela kanjani zonke isinkwa na. Ngingakivamise ukubuza umama, mama ngabe yena ngabe uJehova unezigejane esikhulukazi sohavili phezulu lapho esiphakaphakeni, futhi wayephaka zonke izinkwa futhi agijime ebusuku beze esibeka emhlabathini enzela abantu nezibhakabhaka ezinkulu zikaJehova zigcwele uhavini na? Wayethi, kabo ndodana, uzemncane kakhulu ukuba uqonde. Yebo, uJehova ngumdali, akadingi ohavini, uvele akhulume nje nezwi lakhe liyabonakaliswa uma ekhuluma. NguJehova omkhulu, futhi wavele walikhuluma nje nezingelosi ziyasinikezela phansi emhlabathini zenzela abantu. Futhi namhlanje ngingathi ngibona ema lapho ngikuqaphelile lokho kubukeka ebusweni bakhe na? Bekungekho ukungabaza emqondweni wakhe. Ngigibele phezulu emva kwedwala futhi ngambhekisisa lapho ethatha leso sinkwa futhi wasidlephula, wayesesinikeza abefundisi bakhe thina ukuba sisinikeze abantu. Wasekuthi ke ngenkathi ebuyele emuva ukuba sidlephule futhi, lowo lofu wawusuphelele futhi. Futhi ukwenze lokho ngokuphindwe izikhathi ezingamakhulu kwaze kwasutha wonke umuntu, futhi kube nezikabetho ezigcwele ezithathwayo. Ngiyazi ukuthi lo ubengeke abangaphansi kokuthi unguJehova ngoba wenze njengoba kwenza uJehova. NguJehova kuphela okadala, futhi ngiyazi ukuthi lo muntu akasuye umkhohlisi, munye kuphela umdali, nalowo nguJehova. Futhi manje kuzo zonke izinto engizibonile lokho kungenelisile. Ngifuna nazi manje ukuthi inhliziyo yami izinikele ngokupheleleyo, futhi ngikhona ngokupheleleyo ukuthi akasuye umprofethi nje. Ungumprofethi kodwa wedlula umprofethi, akangaphansi kwalutho kunokuba uJehova uNkulunkulu edlala phakathi kwethu, ngoba wadala isinkwa futhi wayenemikhuba kaJehova. Ukumangalisa kwazi ukuba athi, uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa, kodwa uma ngenzi imisebenzi kababa wami futhi ningenakungikholwa mina, kholwani imisebenzi ngokuba ifakaza kami futhi yanitshela ukuthi ngingubani. Kubukeke sengathi abantu bebefanele bakubone lokho kalula. Futhi Johane weneliseke ukuthi wayengumesiya, lo uIsaya athi sizalelwe indodana negama layo liye kuthiwa uMeluleki, inkosana yokuthula, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade. NguJohane weneliseka ngoba wayeyibonile umfo osemncane nikeza ubufakazi bakhe. Njengaleso sikhathi uSimon Petro wathi, awu, manje umzuzu nje, uma sizoba nomhlangano obufakazi ngizothanda ukuba ngibe nokuthize engikushoyo. Niyazi ngangimanqikanqika kakhulu ngento yonke ngenkathi u-Andrea umfowethu owethamele evuselela kaJohane umprofethi wayefakazile ukuthi uMesiya wayeza futhi wayezomethula. Futhi ngangimanqikanqika kancane ngalokho u-Andrea ayengitshela khona, ngoba ngizwe zonke izinhlobo zezindaba zikaMesiya nakho konke okunye. Kodwa nonke nina bazalwane niyamkhumbula ubabayi wami omdala, igama lakhe kwakunguJonase, futhi niyamkhumbula ukuthi wayelikholwa lokuqina kakhulu kangakanani. ukuthi ngisamkhumbula kanjani umama nobabayi nathi sonke njengoba sasidobela ukuziphilisa futhi sasingabambi inhlanzi sasidinga isinkwa nokuthi babeguqa kanjani phansi futhi bakhuleke kuNkulunkulu siphe ukuba sibambe namhlanje uNkulunkulu ukuze sikwazi ukuthengisa izinhlanzi zethu futhi sikhokhe izikweletu zethu sibe nokudla esizokudla nokuthi sasiphumela kanjani olwandle esiphephweni futhi sibe nesibindi sokubhekana nalezo ziphepho futhi babaye sengiyazibona izimele zakhe zibunga zilenge emhlane wakhe ngolunye usuku lapho ehlezi phezu kwentambo yokudoza seyini wesikephe futhi wakhuluma kimi ethi Simoni uyindodana yami endala yazi bengihlala njalo ngikholwa Simoni ukuthi ngiyombona uMesiya abantu bakithi kade bempekile selokhu kwasukela e-Edeni futhi siqinisekile ukuthi uyeza kunendaba ukuthi isikhathi eside kangakanani lokho sekube yiminyaka ezinkulungwane ezine yadlula uyasho kodwa ngikholwa ukuthi uMesiya uzofika. Futhi lonke iJuda likholiwe ukuthi liyombona uMesiya esizukulwaneni salo. Ngithemba ukumbona esizukulwaneni sami. Kodwa kubukeka sengathi sengigugile manje. Ngifanele ngiyeke ulwandle futhi ngijola ukuqaqamba kwami nezinhlungu. Mhlawumbe angiyikumbona ngesikhathi sami. Kodwa mhlawumbe wena uyombona ndodana yami. Futhi ngifuna ukukuqeqesha emibhalweni. Ndodana ngaphambi kokuba uMesiya avuke enkundleni. Uyoba khona zonke izinhlobo zezinto eziqhubekayo. Zonke izinhlobo zezinto zamanga ngoba uSathane uyokwenza lokho. Ukubhubhisa ukujonya kukaMesiya wangempela uma efika. Uhlala njalo kungaleyo ndlela. Kusengaleyo ndlela. Futhi siyatholake wathi ngiyakhumbula wangigaxa wathi ndodana yinye kuphela indlela oyokwazi ngayo kukhomba lowo Mesiya. Manje sibe namakhulu eminyaka singenamprofethi uMalaki wayengumprofethi wethu wokugcina lokho sekube yiminyaka engamakhulu amane edlule kade singenamprofethi. Kodwa kumbulano Mose wasitshela emibhalweni ukuthi nxa uMesiya efika uyoba ngumprofethi nxa evuke enkundleni thina amaJuda sifundiswa ukuba sikholwe ngumprofethi. Lohambo lukaMesiya emhlabeni luyizwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe asethembise lona nezwi njalo lize kumprofethi nomprofethi uqinisekisa lelozwi ungalogothi ukukhohlwe lokho ndodana. Kungahle kube nezinto ezinkulu ezivukayo, kungahle kube nemidladla emikhulu nezinto ezinkulu, kodwa wakhumbula uMesiya uyoba ngumprofethi ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu akayiguquli neze indlela yakhe futhi wathi uMesiya uyoba ngumprofethi. Ngakho kumbula ndodana, abaprofethi yilabo abanezwi lenkosi futhi nxa uMesiya efika uyoba ngumprofethi. Ngisayiza nje ingalo yakhe wathi Simoni lapho ngigaxa noAndrea wayemi lapho egeza inetha ngesikhathi. Uyakukhumbula Andrea na? Yebo Simoni ngiyakukhumbula. NoAndrea zama kungitshela ukuthi lo Johane wayengumprofethi nganginezinye izinto kuba ngizenze ngakidingeka ngithengise izinhlanzi nezinto. Ngakho ubaba sekuminyaka afa kodwa uyabekihlala njalo ngikugcinile lokho emkhondweni. Ubabayi wathi lo Mesiya uyoba ngumprofethi okhonjwa ngokombhalo futhi ngingakukhohlwa ngoba yizwi kaNkulunkulu elikhulunyiwe. Nalelozi belihlala njalo njalo liza kubaprofethi abalikhombayo noma babonakalisa okwakwethenjiselwe unyaka. Manje uSimoni kolunye usuku wathi uyazi uAndrea wangicela ukuba ngiye emhlanganweni ngase ngihlala lapho emhlanganweni lapho lo mfo uJesu wayekhona. Futhi kangizwe zonke izinhlobo zamahemhemu kwakukhona uJesu wavukayo phambi kwakhe wethembisa ukuba utho oluthize olukhulu wawola amakhulu amane wawakhipha futhi wonke abhubha kanjalo njalo. Ngacabanga ukuthi kwakungomunye nje walabo uhlobo lohlobo oluthize lomdlandla omkhulu wevuselelo thize noma ihlelo elithize elikhulu ababezolenza. Kodwa kolunye usuku ngacabanga ukuthi ngiyohamba noAndrea lapha mfowethu futhi sengathi ngiyabona cishe ngaleso sikhathi isikephe qala ukuzamazama umunye uqala kumemeza futhi wathi hlalani phansi ningasiyendezelisi sikebe manini kancane hlalani thule. Wayesethini yazi ngingathi ngehlela lapho futhi ngahamba ngabhekana naye kokuqala wangibuka ngokuqonda engqo esweni futhi wangitshela ukuthi igama lami lalingubani. Wayengakaza ngibone ngaphambilini akusikhona kuphela ukuthi wangazi kodwa wayemazi lo baba wami omdala umesabayo uNkulunkulu wayengiyalile emibhalweni futhi ngazi ukuthi lo kwakungumesiya lokho kwangixazululela khona lapho lowo kwakunguye lokho kwakwenza kwaba ngokuqinisileyo kimi kubalela ukuthi kwaba nguFilipho wathi ngingasho izwi lapha na manje wathi mfowethu uNathaneli ungakuvumeli lokhu kukulimaze ngoba uyazi izathathisha imibhalo egoqwa iminyaka neminyaka ukuthi umesiya uyoba njani kodwa ngenkathi ngimbona yenza lokho ngasubatshe ngase ngilanda umngane wami lapha uNathaneli futhi ngenkathi yeza neno uNathaneli wathi akuxoxe yini akuxoxe yini oh niyazi kunento ethize ngokuthi nxa uJesu ekwenzele into ethize kulukhulu nje ukuba ume uthule ufanele ukuxoxa qobo lwakho ngokutshela na uma kuyinto yangempela ufanele uyisho nje ngenkathi engiyigcwalise ngomoya ongcwele ngifuna ukuxoxa ngakho ngifuna omunye umuntu azi ngakho hhayi ukuba kuxoxa ngomunye umuntu ngifuna ukukusho qobo lwami futhise ngathi ngiyabona nje uNathaneli wathola konke ukuba nomdlandla wasethi niyazi ngithanda kusho lokhu ngangimancikancika kancane ngawe Filipu ngenkathi ungitshela ngakubuza ngibona ukuhle okungavela eNazaretha na futhi wanginika impendulo enhle kakhulu noma yimuphi umuntu ake haba nayo woza ubone lokho kusebenza kahle namhlanje kunjalo ungadlala ekhaya futhi ugxeke woza zithelele wena uyabona wathi kukhona okuhle kungavela eNazaretha na wathi woza uzibonele futhi uyakwazi owawungitshele khona futhi ngenkathi ngenyukela ebukhoneni bakhe futhi wangitshela ukuthi ngangingumHeberu umIsrayeli futhi ngangingumuntu oqotho ngakwazi lokho kodwa ngamangala kwakungenzeka kanjani wayebukeka njengomuntu otshelekile ngangilindele umesiya ukuba yehle ngezingange zegolide evela ezulwini ehlela ngqo enhlokweni yehlelo lapha hhayi eJerusalema aphume bese ethi Kayifase sengifikile kodwa abatshela ukuthi uvele eNazaretha emndenini ompofu futhi empeleni ethe ukuba negama elimnyama emva kwakhe njengomntwana ozalwe ngaphandle komshado ngoba lapho eqhoke izingubo ezitshelekile hhayi njengompristi noma omunye umuntu otshelekile nje futhi ngacabanga ngenkathi nginyukela lapho lowo angaba kanjani ngumesiya na efake ingubo endala eyodwa ayeyigqoke kusukela esengumfo omncane futhi nansi le ngubo efanayo eyigqokile izinwele zakhe zilenga ngemuva kuye futhi njengomuntu otshelekile osemgwaqeni futhi wangibuka ebusweni wayesethi ungakabizwa nguFilipu uphansi kobuthi ngakubona lokho kwakuxazululela mina ngazi ngezi lowo kwakungumesiya lowo kwakunguye Usikepe kufanele ukuthi sazamazama nomhlangano obufakazi wokuqhubeka. Hoyi sikhathi esimangalisa kanje ababe nazo. Phandle lwandle lapho nje benesikhathi esikhulu. Andre wathi ngithanda ukusho into ethize yathi ukungiphica sikhashanyana. Ngiyakhumbula ngesikhathi sasehlele eJericho wathi sifanele senyuke ngiswelekile kuba ngedlule ngaseSamaria. Ngakho wenyukele eSamaria futhi lapho emzini waseSikari ngenkathi esithuma sonke kuba siyathenga ukudla okumphako ngale emzini. Oh yebo ngiyakhumbula lokho kahle bonke yebo sikephe sasizamazama nje wonke umuntu enobufakazi obumangalisayo emva kokuba sekuphele imvuselelo ngakho babena nomhlangano obufakazi wasethi yebo futhi niyakhumbula senyuka sathi ngiyelele futhi okwasimangazayo sabona inkosi yethu ikhuluma nezifebe siphawuliwe sacabanga lokho kubi simbuka phandle lapho ikhuluma kulona wesifazane osemncane wayesesithuma futhi nangu uphandle lapha nalona usifazane negamelibi ehlezi lapha kubulani sasimi nje emva kwezihlahla futhi izalalela ingoxo yabo futhi samuzwa ethi kuye sifazane hamba ulande indoda yakho uze lapha sasesithi awu singahle ukuba siphaphalazile mhlawumbe wasifazane ubegane ngokusemthethweni nje wayesebuye embuke ebusweni wayesethi mnumzane anginandoda Yakubona ukuthi izinto ziyazethu zehlileka kanjani na? Mesiya wethu mkhulu ebese nethemba kuye. Nanga ubanje egqaba manga simwele sibi ngoba wathi hamba ulande indoda yakho futhi wayependule ngokufakaza ukuthi wayengena indoda. Manje sekubuyela kuye. Yakubona ukuthi zonke zabukeka kanjani simangele lokuphefumula ngokungasekho kithi na? Yebo, ngiyakukhumbula. Ngike niyawukhumbula manje yalandelayo na? Wathi Uchayqiniso ngoba ubune isihlanu naleyo ohlala nayo manje isiyekho
Oh you remember the testimony meeting
Oh niyakumbula umhlangano obufakazi yavaka isihlanu na hey niyabo ningeke namvala lakhoneni uNkulunkulu Oh, Simoni wathi lokho nje, Andre wathi lokho kwangixazululela khona. Upatelomeu wathi ake nginime ngithanda ukufakaza umfakazi ngingakwenza bazalane na. Oh, hawo ngicabanga ukuthi ngakwenza, sinqaba izikhathi akake nyuki namanje. Ngakho sizokwenza izigwedle zimbala nje, kubeka Patelomeu ufakaza. Oh, enye yezinto ezinkulu kimi. Ngiyamkhumbula utete wethu ezansi Jericho kamalingu Rebecca na. Yebo. Nomyeni wakhe unesitolo thenga udlele kuse zansi lapho. Ehhe, futhi wayengusomabhizinisi negama lakhe kwakunguZakewu. Yebo, yebo, ngimkhumbula kahle. Ngiyakhumbula, waye ngomunye wodade wethu, wayekholiwe enkosini futhi wayesaba kakhulu ukuthi uZakewu wayezokudedela konke kwedlule engememukelanga uJesu. Futhi ho, uZakewu wayengumngane omuhle kakhulu kumpristu lapho. Kuli ngakho wesifazane wayekhulekele ukuthi into ethize iyokwenzeka ukuthi amehlo akhe ovuleka futhi aqonde ukuthi lena ngokuyinkozi leli kwakuyizwi likaNkulunkulu eliqinisekisiweyo lenziwe inyama phakathi kwethu. Kuli sazama ukumtshela wesifazane, mtshele wesilisa ngokuthi wayezazi kanjani uJesu waseNazaretha izifiso zenhliziyo, ekhombisa ukuthi wayeyizwi ngoba izwi lahlulela imicabango esenhliziyweni. Mpete washo, ngikholwa ngumpristi ushiwo ngumpristi kunganele kahle mina ngoba wayengowazo zonke izinqubo zomuzi amakiwanisi nayo yonke enye into neyazi. Ngakho wakuluhlobo olulukhulu kuye ukuba akudedele. Ngakho Rebecca wayesicela zonke ukuba sikhuleke, futhi njalo sasenyukela udabeni lokuthi wayengumprofeti. Wayethi umpeto umpristi uthi ukuphelisa bhulu ukudevele, wenza lokho ngamandla kadevele, futhi nje ungumfundi wengqondo lokho kuphela kukhona kukho, akukho lutho kukho. Ngoba yikho into enjalo ngalolu suku kade singenamaprofethi amakhulu eminyaka, futhi ubengakwenza kanjani lowo mfokazi engenalo ngisho ikhadi lenhlanganyelo? Ubengake abe kanjani ngumprofethi na? Oh, akukho ndlela ayengaba yinto enjalo. Kodwa niyazi uRebecca wayelokhu ebambelele umkakhe futhi ekhuleka. Ngokunye kusa ngenkathi uJesu eyongena emzini, awu kodwa-ke siyathola ukuthi uRebecca wasitshela ukuthi uZakewu wayephumele emgwaqeni kuyombona. Ngakho wayengakholwa ukuthi wayengumprofethi. Ngakho wathi, ngizovele nje ngithole ukumbuka kahle ukuthi wafakaza kanjani kithi esitolo thenga udlele kuso ngolunye usuku ngenkathi sidle. Ngakho wakhwela emthembeni wayesethi, uyazi ukuthini, ngizovele nje ngizifihle phezulu lapha ukuze engezukukwazi ukungibona. Ngingumfo omncane empeleni, ngimfishele kakhulu futhi angikwazi ukumbona ezansi lapho esixukwini. Ngakho ngizovele nje ngikhwele lapha emthini. Futhi wafika lapho okuhlangana khona izingatsha ezimbili ezimbili, wayesehlala phansi lapho ngakulezi zingatsha. Leyo indawo enhle nje ukuhlala phansi bese uphinda ukufundisisa. Yilapho izindlela ezimbili zihlangana khona, yakho likaNkulunkulu, imibono yakho. Leyo yinto enhle ukukucabangisisa. Ngakho wathi, uyazi ukuthini, ufanele ukuthi ube ngumprofethi. Bengaba kuye, bekungenzeka futhi bengingaba nephutha. Ngakho ngizokutshela ukuthini, ngizothola ukumbuka kahle futhi ngazi ukungazi. Ngakho ngizovele nje ngithathe wonke amaqabunga bese ngiwadonsela phakathi kanje angizungeze, futhi ngizozifihla ukuze angezukungibona ngisho nhlobo. Futhi ngizombhekisisa uma edlula, futhi uma engabukeke fana nohlobo oluyilo lomuntu, ngizomtshela zikabhoqo ngihlezi phezulu lapha kulo muthi. Ngakho wabhekisisa futhi wayeneqabunga ukuze akwazi ukuliphakamisa futhi ambone uma ejike ekhoneni. Futhi uma efika ekhoneni yehla ngomgwaqo, uyazi ebuka ngapha nangapha nabafundi bethi, ngibaleceleni ngiyaxolisa. Nabantu benabantwana abagulayo nezinto, ngiyaxolisa inkosi ikatshele kabi leyo nto enkulu yangobusuku bayizolo. Futhi ngokufana nomnumzane ohloniphekile, ngingasiza nimeceleni futhi nimdedele edlule. Awu, wenza indlela yakhe ukwehlela emzini, futhi ningasiza nje nimeceleni na. Uzake wehlezi phezulu lapha emthini ebuka phansi kuye. NoJesu uza ngokuqonde ngqo phansi komuthi, wama wabheka phezulu wasethi, Zakewu yehla lapho, ngiya ekhaya nawe okwanamhlanje kuyodla idina. Lokho kwakuyixazululela khona, wayazi ukuthi wayephezulu lapho, futhi wayelazi igama lakhe ukuthi wayeyini. Lokho kwakuxazulula, lowo ngumesiya kimi. Yebo mnumzane, ngoba siyazi ukuthi umesiya wayezokwenza lokho impela. Ngakho wadike kaye ekhaya naye washo ngalolo suku ayodla ejina. Isikhathi esikhuluka nje pho leso esasiyiso siyasikhumbula. Niyazi kufanele ukuthi kwakuthi akube ngaleso sikhathi umhlangano wobufakazi owawuqhubeka ngazo. Niyazi laba abafundi phandle lapho olwandle befakaza kufanele ukuthi kwakusezansi ebumnyameni bobusuku ndawondawo enhla emazweni asenyakathi lapho ukuthi uSathane ufanele ukuthi wasuka wenyukele equmbeni wayesebuka phansi.
He looked in that testimony meeting.
Wabuka kulo mhlangano wobufakazi futhi wathola ukuthi babesuke bahamba ngaphandle kwakhe lapho kwakuyithuba lakhe. Yebo, ngicabanga ukuthi leyo nkundla isithi nje ayibuye futhi yaziphinda.
They had in the enthusiasm of the
Babenayo emdlandleni wemvuselelo babesuke bahamba ngaphandle kwakhe. Futhi ngikholwa ukuthi leyo inqwaba eyenzeke kithi namhlanje. Leyo ngaleli hora lokudideka. Futhi emva kwale mvuselelo enkulu esizibonele yona ishanele umhlaba jikelele. Zonke izizwe zibe nemililo yemvuselelo yakhiwayo nevuthayo, izinkonzo ezinkulu zokuphilisa, abantu bemukela umoya ongcwele ngamashumi ezinkulungwane aphinde ngazinkulungwane. Nasemdlandleni wayo, njengalabo bafundi, befakaza ngalokho ayekwenzile futhi ho, simbonile enza lokhu, futhi simbonile enza lokho, ngithola ukuthi sisuke sahamba njengabo ngaphandle kwakhe. Sizuke zahamba emathubeni amakhulukazi ivuselelo ewathulile. Sizuke zahamba emathubeni yokwenza inqwaba yemali amabandla zakha izakhiwo ezinkulu ngokuthi exaxa izindawo ezinkulukazi zezigidi zamadola izikole ezinkulu izinqubo zezemfundo futhi zenza okwamahlelo ethu kukhulu. Bese kuthi-ke sibe nezinhlelo zethu zobukhomanisi ukuphikisana nobukhomanisi lokho kuphela esingakhuluma ngakho namhlanje. Lento yokuqala niyazi uSathane usibonile ezinhlelweni zethu zokuphikisana nobukhomanisi ezinhlelweni zethu ezinkulu zobuhlelo nakwesethu esinye futhi isigidi kanjalo njalo njengoba benakho. Futhi sizuke zahamba ngaphandle kwemihlangano yemikhuleko yesikhathi sakudala nombabathizo kamongcwele ubuya umlilo osuze wavuthela phansi. Ningamemeza futhi nizama ukuthola abantu baye-altare futhi bavele nje benyuke sengathi cishe impela bebefile itwetwe lokuza. Bese kuthi-ke bacela abefundisi ukuba beze bakhuleke nabo. Oh, ngicelela lokho na. Bese beguqa labo futhi kulukhulu ukuba ubathole futhi bayoma lapho imizuzu yembala nje bakubuke phezulu bese bebuyele muva bese behlala phansi ezihlalweni zabo. Kimini umlilo usucimile khona into eyenzekile. Lalelani, esikudingayo ivuselelo ukuthi izoni zibuka kuKristu ziphenduke zigijimele altare nezandla zazo ziphezulu zitazulukele zihawu nebandla lonke liyilangabi lomlilo ngenkazimulo kaNkulunkulu. Umdlandla wethu wethuba lokwenza amahlelo yethu akhule sakhe izikole ezinkulu ngokuthi exaxa ukufundisa abafundisi bethu imfundo futhi sibathumele bakhele kuNkulunkulu kunoma babenjalo ekuqaleni. Unkulunkulu akaziwa ngemfundo, akaziwa ngesayense yezenkolo. Unkulunkulu waziwa ngokukholwa. Ngeke wamchaze uNkulunkulu ngaphambili kokuchaza. Bukani ukuthi yenzeni thina bantu bePentecostal esasivamise ukuba yiPentecoste. Abesifazane bakithi sebephungule izinwele zabo baziphenda ubuzo. Abesilisa bakithi uyakuvumela, befundisi bakithi bayakuvumela, bayesaba ukusho ukuthi ize ngakho. Ibandla lizobaxosha uma benza. Uma singakudingi ukuhlenza kwendlu kusukela epulpiti kuzo kuyothi ngqu endlini engaphansi ngamahloni ihlazo. Eke indoda efika kimi kuke kudala yase ithi futhi Branham abantu bayakuthanda kodwa yathi uhlala njalo ubabavumulela ubavumulela nabo besifazane ngokuba nezinwele ezimfishane nezinto ezinjalo. Ngathi ibhayibheli lathi kwakuyihlazo ukuba abe nakho uhlazise indoda yakhe uma ekwenza. futhi ngokoqobo kuyisibonakaliso sokuthi usukile kuNkulunkulu. Umbulano tabani lukaSamsoni, izinwele ezinde zaziyisibonakaliso somnaziri ukuthi wayesukile ezweni, waye ezweni likaNkulunkulu. Futhi uma niphungula izinwele zenu bezifazane, niphika isibonakaliso senu sobunaziri, niye eHollywood esikhundleni sokubuyela ebhayibhelini. Ibhayibheli lathi mabanga kundwa. Niyebo, kungamahloni nabafundisi abasha lutho ngakho. Le ndoda yathi kimi, ubayeki ngani labo besifazane na? Yathi bakuthatha njengomprofethi. Ngathi angikaze ngithi ngangingumprofethi. Yathi bakuthatha ngokuthi uyilokho. Bafundisa ukuthi zamukela kanjani iziphiwo zakomoya futhi benza ukuthize. Ubufanele bafundise izinto ezinkulu, izinto eziphakeme. Ngathi ngingabafundisa kanjani algebra? Bebe bengayiki ufunde ngisho no ABC babo ukuthi badlale kanjani behlelekile na. Uzokwenza kanjani na? Ya, yehlela entweni yokuqala. Inyaka nenyaka nginqambula esizweni futhi kuya ngokuba kubi ngaso zonke isikhathi. Ukhona kuthize kungalungile ndawo ndawo. Akukanye nezwi. Kumangalisi singakwazi ukuba nemililo evuselele kutsha. Sidinga isikhathi sokuhlanza kwendlu. Nkulunkulu akasoza kwenza lokho size sibuye futhi. Sidinga isikhathi sokuhlanza kwendlu. Nawe wena wesilisa yotetela umkakho wenze into enjengaleyo, gqoke izikhindi. Lawo akusiwo amamethodisi, amabhaptisti, lokho ngamapentekostali kunjalo. Isimo sokumesaba uNkulunkulu, unyaka webandla waseLaodikeya elizivivi. IPentecoste ngegama yilokho kuphela. IPentecoste akusilo igama, isehlakalo sobhaptisti kaMoya Ongcwele ohlanzisisa abantu. Akubangalizi singakwazi ukuba nezinkonzo zinkulu zokuphilisa nezinto okukhona kungahambanga kahle ndawo ndawo. Ngusathane wasibona phandle sizama uku awu sisho noma yini ngakho bayoshintsha ubulunga babo. Kumbulani, aniwatetose amaKristu, amaKristu amikoxikoxi, angabesilisa nabesifazane bakaNkulunkulu, abamela uNkulunkulu, kukakhathaleki ukuthi noma ubani omunye uzothini. Awudingi ukuba ubancenge, nokubavumisa, nokubagqole, nokuhamba ubatitoza. Lezo yisihlumayisela mbewu, izitshalo eziphaseliwe, akulungile nhlobo, azisoze zakhiqize lutho. Ukukhumbuza njenge masinyane kuba yisikhathi sokwakhela isidleke. Ngiqaphele izinyoni ezincane namhlanje lapha ya imizwilili emincane iphethe utshani bufaka ezidlekeni zayo. Akuzukuba kade yize yakhela isidleke, yenza amaqanda ayo amancane ukuba achanyuselwe. Ngiyazi inyoni encane ingaba nesidleke samaqanda futhi ingahlala kuneso sidleke samaqanda futhi iwaphendula njalo ngemizuzu embalwa. Ithathe izinyane awozayo zincane futhi iwaphendule futhi ihlale lapho. Manje uma ithethele lawo maqanda bande emva kokuba eseke afutunyezwa, awazi ukuchanyiselwa futhi isuka indize nje bese ithola umthamo wokudla bese buyela ngqo kuwo futhi. Futhi niyazi leyo yona endala engumama lingahlala lapho phezu kwalawo maqanda futhi iwaphendule njalo imizuzwini emibili futhi inga ngisho izinikele futhi izile kudla ize ihlupheke kakhulu ingakwazi ukusuka esidle. Kodwa ngaphandle umanga leyo nkathi leyo nyoni engumama ibixhumene nenyoni eyiduna, lawo maqanda angeke achanyiselwe. Kule ndaba kuthini ukuthi watetosa kangakanani, awayi kuchanyiselwa, ayolala esidlekeni ngqo futhi abole. Futhi uma sake saba kutona isikhathi ukuthi iPentecoste bifanele ukuba nomata uJesu Kristu ngoba zithole lutho kuphela, isidleke sigcwele amaqanda abolile. Siphika ukholo, siyongena emkhandlini wenkolo yonke yobuKristu futhi siubiza ngezinto ezinkulu ukuhlala eceleni kukaPapa futhi sithi kungokukaMoya. Yini indaba zwenu nina bantu bePentecostali na? Nazi yini ukuthi iBhayibheli linakhuluma ukuthi lezo zinto ziyakwenzeka na? Futhi siyampopoloza ngoba amaMethodist namaBaptist angena bese kuthi ke zonke lezi ezinye izinto ezinjalo aliqondini ukuthi ngenkathi izintombi ezilela zifika kuthenga amafutha lelo kwakuyina iBhayibheli or ubuyena afika ngalo na? Futhi aziwatholanga amafutha? Niyazi uhlwitho luyofika ngokuyimfihlo kakhulu nokumuka ngezinye lezi zikhathi anikukwazi ngisho nokuthi kuyenzeka. Niyobe seliyambile futhi niyomangala ukuthi ngabe kwenzekeni. Njengoba uJohane wafika emhlabeni futhi bathi kuye bathi awu iBhayibheli lathi u-Eliya somele ukufika kuqala, wathi usevele ufikile futhi anikwazanga. Ngakho kuyoba njalo kolunye usuku bayothi becabanga ukuthi lokhu kwakuya kwenzeka ngaphambi kwesikhathi sokuhlupheka. Becabanga ukuthi ifitsho laluya kwenzeka, amazwi abeyobuya seluvele lwenzekile futhi anilwazanga. Ehhe, kungahle kube late kunoma ucabanga. Oh, vukani bandla! Ngona ngikuyeke lokho, ngizela inhlobo labo efundiso. Bengicabanga nje ukuthi ngizophokozela lokho phakathi nje ukuze nizoba nakho lokho eceleni. Ubule mfowethu, sathana uzibonile lezi zinhlelo ezinkulu. Ibandla lilodwa lizama ukwedlula elinye, ihlelo lilodwa lizama ukwedlula elinye. Lihlakula konke kungafundi futhi befanele babanike ukuhlola kwengqondo, babe nesazi esiphathelene nengqondo ukuba sihlole indoda ngaphambi kokuba iye emasimini ezimishini. Pentecost, qabo leyo akusiwo ama-Presbyterian, lelo yiPentecost. Kuhlole kuphathelene nengqondo okudinga ngale iqembu elithize lamaphentekostali, iqembu elikhulu ngaphambi kokuba izithunywa zenkolo zingathatha insimu. Uma-ke bebenokuhlolwa kunjalo na, banokuhlolwa kwakukuhlolwa kwephentekosti ekuqaleni ngenkathi babelinde ekamelweni eliphezulu kwaze kwafika umlilo uvela phezulu namandla kaNkulunkulu. Lokho kwakungukuhlolwa, hhayi othize wezwe isazi esihlola ukuphathelene nengqondo esidakwe uhhafu simile lapho sizama ukucabanga. Uma uthe kuxuxuma kancanyana noma into ethize uthi nonke kanye kanye nithukululiwe ngenkathi kufakazisa ngokwangempela ukuthi indoda engeyokomoya kakhulu inokwethuka ifanele ibe kulezo simo okungena kukho. Ngakhona akho lapho khona yabo futhi nje kuhliphiza lokho uNkulunkulu azame ukukwenza iminyaka futhi babuya ngqongale nezinhlelo zabo nokwabo kukhulu. Banomdlandla uma bebona inqaba yabantu ihlangana ndawonye bathi uma ngingabenza ama-assemblies bonke, uma ngingabenza i-oneness bonke, uma ngingabenza ama-methodist bonke. Methodist zama ukwenza bonke babe i-methodist, i-baptist zama ukwenza bonke i-baptist, ama-pentecostali bonke ama-pentecostali. Ngeke wenza lutho kakho uNkulunkulu wabagcaba lapha kusukela kusekeleni kwezwe. Sifanele sishumayele ivangeli lokho kuphela. Kodwa izinhlelo zethu ezinkulu sisukile sahamba ngaphandle kwalowo mlilo, sisukile sahamba futhi sazenzela umlilo owenziwe ekhaya njengoba kwakunjalo. Futhi ubukhomanisi bethu manje sesaba kakhulu, ubukhomanisi bungenile kuzokwenzakani na? Kodwa niyazi into enkulu akusibo ubukhomanisi. Ngivumeleni ngilitshele lokho manje, angibe sabo ubukhomanisi. Kodwa engikwesabayo nina maphentekostali, umkhandlo wenkolo yonke yobuKristu izonithatha, yileyo into. Kuzobumba uphawu lwesilo futhi nizofanele niyongena kulo ngoba niyinhlangano, kufanele ningene noma liphume. Yileyo into futhi noma imuphi omuhle onengqondo omuntu wakomoya uyakwazi lokho. Sidinga ubunye bufakazi baphezu kolwandle, siyakuthola manje futhi iPentecostali yethu ikugwinye nje ihuku ulayini nesizikizo kuyoba yinto enkulu kanjani. Ngenkathi iMethodist, iPresbyterian, iLuthel, iChurch of Christ namaPentecostali niyodingeka niphike isifundiso senu esikhulu sobupostoli ukube nibe phakathi lapho. Bayodingeka benze into efanayo, akukho lutho oyofanele ukwenza kukho. Konke kuqinisana neRoma nje khona impela okufakazisiwe umbhalo washo njalo. Yini ndaba ngabashumayela abavumela lezi zinto ezingene kulesi simo ngaphandle kokuxwayisa abantu na? uNkulunkulu uyokubiza ezandleni zabo. Ngaso ngo lesi sikhathi sekathazo babesekathazweni babekuyo, ubukhomanisi bungangeni ngumkhandlo wenkolo yonke yobuKristu ozogwinya zonke isikhatshana. Futhi kumbulani uma nithi ngeke kuyenzeka, kholeke sekuleyithi kakhulu, senivele niluthathile uphawu lwesilo seningowaso ke. Kungcono ube lapho ongakwazi ukusuka khona kukho manje. Yebo mnumzane, ubekwe uphawu embusweni kaNkulunkulu. Umzimba kaKristu ungumzimba kaKristu ofiphele obhaphathizelwe kuwo ngomoya ongcwele, hhayi ohlanganiswe kuwo, ongeniswe kuwo, kwakhulunywa nawo, kwakhulunywa ngezilimi kuwo, kwamenyezwa kuwo, uzalelwe kuwo ngomoya ongcwele. Kunjalo impela. Manje siyaziqaphela lezi zinto, inkathazo iyafika khona manjalo. Udeveli wabuka ngale wayesethi ehe, basukile bahambe kufuthe ekeni ngolaka, baphandle lapho nje bexumexuma bememeza benezikhathi ezikhulu. Uyazi ukuthini? Khona manje isikhathi sami sokubacwilisa, ngizohambisana ngisho nabo manje. Ngakho wasukuma phezu kwequmo futhi waqala ukuphephetha umoya wakhe owuphoyizeni. izinsuku zezimangaliso sezedlule emva kwakho konke ngibona ukuthi laba bantu banokwethuka nje ngicabanga ukuthi bebefanele babe nokuhlola kwengqondo ngababi kokuba bathathe amasimu akwelinye izwe maphelekostiyani niyawubona umoya wakhe uphozeni ubulala izwi wo ngicabanga ukuthi kuyinto ethize enye ngiyakukholwa niyabonga ukubuyela emva ngo njengoba akwenza wonke amahlelo yiloo ndlela impela nje abahamba ngayo bayo kuyakubulala lona impela ihora okuhlela ngalo lokho kuyakubulala bekuloku kukubulala kuyohlala kukubulala akusoze kwavuka futhi akukaze kwaziwe emlandweni kukule nyaka webandla laselawudikeya uKristu wayengaphandle kwebandla engqongqotha ezama ukungena futhi nje abakwazi ukukumela angeke bakulalele manje sethole ihora siphila kulo inkathazo ingenile Ngikunikeza iqala ukuthola izimangaliso asisenzeki njengoba zazinjalo abagulayo bayekhaya begula Akungenxa kaNkuluNkulu kungenxa yokushoda kwemvuselelo phakathi kwabantu akukho mvuselelo bayahlala balalele bayekhaya bathi awu ngikakele lokho bekukuhle kakhulu Yebo ikho leyo ntshisekelo ikho leyo nto ethize kubantu efanele ibe lapha Ngiyakubona eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule lapha eKansas ngikathi ngangingena umhlangano umncane phezulu lapha eJonesboro ngikathi cisha abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amane bezama ukwethamela lena beze emhlanganweni edolobheni labantu cishe abayizinkulungwane eziyishumi nanhlanu futhi balala ngaphansi kwama-truck kakotini neyonke into futhi bebambe amaphepha phezu kwabantwana babo abagulayo nje ukuba bangene ngaphakathi bahlala ezihlaleni zabo futhi babengasuki Imini lobusuku futhi babe nabathandiwe babo ukuba bahambe bayobathengele ihembeka nebhodlela lokuphuzwayo okufihlizayo futhi badlale lapho mihla namalanga mihla namalanga izinhliziyo zabo zazivutha emlilweni into nje encinyane encane uNkulunkulu ayenza yayibokhela futhi amakhulu abo ayangena usenguNkulunkulu ofanayo kulobu busuku aye nguye eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule usenguNkulunkulu ofanayo kulobu busuku aye nguye ngenkathi edala mazinomhlaba kodwa kuyini na sibe nawo wonke umdlandla futhi safuna kwakha sikuphule izinhlangano zethu safuna kwakha sikuphule lokhu nokwakha lokhu futhi zenze into ethize enkulu necebezelayo kuqhathaniswa noJones namamethodist namabaptist nepresbyterian awusiwo owabo qaba usuye bangabantu bedlele kukuthi kulungile kukho lutho okuphambene nabo kulenqwaba yamakristu akahle phandle phakathi kwabo kodwa awufanele uzihlanganise wena Qobo kulawo maqembu angakholwayo abantu ababhika amandla akho ufanele ukuchema nabo uyazi inkathazo yakho ngukuthi nizama ukungenisa iHollywood ebandleni into ebenivelele nizame ukuyenza ngukukhipha iHollywood ebandleni yebo nizama ukwenza sekhiwo senu sibe sihle kakhulu nizama ukwenza ihlelo lenu libe nikhulu kakhulu lize lihehe ukunaka kwabantu ngeke sawelele ohlangothini lwabo sifanele sibe nabo ohlangothini lwethu Yonke into icobezela khubulana iHollywood ibengezela ngokwezwe ngenkathi ivangeli likhazimule kuthobekeni kunomehluko impela phakathi kokucobezela nokukhazimula ivangeli likhazimule kuthobekeni nobumnene nokuzithoba namandla ngenkathi iHollywood icobezela futhi wonke umuntu ekhuza ihurey futhi epangoloza futhi eya kukho Niyabona sekudingi lokho sifuna ukuphila ukukhanya kunjalo wathi nina ningusawoti womhlaba uma usawoti edumele lokho ngamandla awo evangelini sifanele sibe nento thize inyakaza emabandleni ethu ukuthi amamethodist amabaptist amapresbyterian na wonke ayolangazelela ukuza sifanele sibe nobusawoti kakhulu usawoti wenza ukoma udala ukoma usawoti uyisinongo uma uhlangana ufanele uhlanganiswe Kumanje siyachola ukufutheka ngolaka kwethu kukhulu sizama ukuqhathanisa nemethodist nebaptist ngezakhiwo ezinkulu nezindawo ezinkulu abantu abakahle abafundile nezikole ezinkulukazi namakolishi amakhulu kakhulu nayo yonke into yokanjalo sisuke sahamba ngokufutheka ngolaka futhi lapha enkathazo ingenile futhi umqondo wokwenyama uyaqalaza futhi uthi lapha olini umzuzu lapha ngabe sonke sizofanele sithathe lowo mkhandlu wenkolo yonke yobuKristu na ngabe lonke iqembu lethu lonke liyongena kukona impela nihamba kunjalo impela phekisisane futhi nibone uma ningangeni iBhayibheli lathi niyongena impela noKristu uyobanga phansi inyanga yazenza yabamnyama qobolwayo phandle phambi kukaPapa wokuqala owake waya eRoma ngobunye busuku inikhombisa isibonakaliso emazulwini kungabikezelwe ngaphambili kwakwenza ukuthi inkosi izenza kanjani izinto kulolu suku isimangaliso kodwa-ke kuleli hora likhulu lobumnyama ngenkathi babelapha imimoya evunguzayo yaqubuka onke amathemba kusinda laze lingasekho manje niyokwenzenjani uma ihlelo leni liyongena emkhandlini yenkolo yonke yobukristu na kuzokwenzekani-ke kuzo zonke izinto zethu ezinkulu esizakhe lapha emhlabeni ithemba lokugcina lingasekho na kodwa niyazi lapho nje sebezotazuluka nawo wonke amathemba la lingasekho babengeke basinde futhi khona kamanjalo bambone eze ehamba phezu kwamanzi ngehora lobumnyama wafika ehamba ingene niyazi uthini ngenkathi ebashiya wayazi ukuthi lokho kwakuzokwenzeka ngakho wenyuka iqume liphakeme kunawo wonke lalikhona ezweni uma wenyuka kakhulu ungabona kude futhi wenyuka ukuze akwazi ukubabhekisisa niyazi futhi wayazi ukuthi lokhu kwakuza walibikezela ngaphambili lolu suku kuba lube lapha njengoba kwakunjalo ngemihla yasesodoma kuya kuba njalo kufikele kwendodana yomuntu lapho indodana yomuntu yembulwa khona-ke indodana izofanele yembulwa kwesi size sibi nesiphingayo siyofuna isibonakaliso siyoba nesibonakaliso siyosinqaba njengoba benze ngaleyo nkathi kodwa siyoba yisibonakaliso sokuvuka usaphila yenza njengoba enza siyathola ukuthi kuleli hora likhulu labo bafundi bonke bebanga usizi wenyuka ukuze ezobabhekisisa wayehlezi phezulu egqumeni ebabhekisisa futhi manje akenyukanga intaba ngalesi sikhathi kodwa wenyuka esuka ethuneni wenyuka wadabula emoyeni ngaleya kwenyanga izinkanyezi waze wahamba wenyuka kakhulu waze wadingeka abuke phansi ukuze abone izulu futhi nango uhlezi kweliphezulu manje iso lakhe lisemzululwini futhi ningiyazi uyasibhekisisa uyasibhekisisa futhi khona lapho kuleli hora lobumnyama lapho amabandla lonke selingene ezinhlelweni ezinkulu futhi banalolu uhlelo nalolo hlelo lonke luhleliwe njengoba wonke amabandla enjalo amahlelo futhi kwenzekani na ngehora lobumnyama ngenkathi abantu bangempela bagcwaliswe ngomoya bemangala kuzakwenzekani na buka abantwana bami indoda ithi buka mkami buka lokhu futhi bakhiphe izondo noma umhlangano womkhuleko wangolwesithathu kuze eli ukuze bezokwazi kuyobuka usiyamthanda usuzi noma yinto ethize njalo kwithelevishini abathanda yizwe kunokuthanda unkulunkulu benza njengabo ngatshela inenekazi kelikilanga laligqoke lizimpintshe kakhulu engutsheni yalo ngathi dadewethu leyo ngubo iyakumpintsha kakhulu kungahle kungezwakali kahle kimi kukutshela lokho kodwa iyakumpintsha ungumkristu futhi uzokwenza isikhubekiso lathi aw futhi Branham uyazi uthini lathi lolu yilona hlobo kuphela abalwenzayo lathi basazidayisa izimpahla futhi banayo imishini yokuthunga akukho zaba ya lalela akengikutshela okuthize mngane wami othandekayo ngingakhombi wena gaba umnumzane ngizama ukukususa ekuhlushweni inqubo nje uma lowo moya isekuwe uzokwenza kunjalo ufanele uzalwe ngaphandle kwakho manje ungazibonela wena kulokho kuphawula kodwa ake ngikutshela ukuthize uyabo lokho inhliziyo yakhe yikho igugu lakho lilapho futhi ake nginitshele ungahle nje ube msulwa nje njengomnduze kumyeni wakho futhi ungahle nje ube msulwa nje njengomnduze ntombi esokweni lakho kodwa ngolunye usuku unkulunkulu uyokwenza uphendule ngokuphinga necala uma ugqoka kanjalo ujesu wathi obuka wesifazane mkhanuke usevele uphingile naye enhliziyweni yakhe futhi uma leyo ndoda izofanele iphendule leso soni ngokukubuka ngokuphinga ubani wakuveze kuye na ucabange nina besifazane bephentekostali ngiyanitabukela niyabo ngiyanitabukela ngiyanithanda ingaleso sizathu ngisho lokho uthando luyaqondisa sisekufuthekeni kolaka okukhulu kufutheka kolaka kwengubo okukhulu kufana nokuthi nje nokufana nokwenziwa ifeshini izwe wathi ningalithandi izwe nazinto zezwe uma nikwenza uthando lukankulunkulu alukho ngisho kini Nikachalo ukuthi nikhuluma kakhulu kanjani ngezilimi ixhumaxhume nesine nikunde izinwele ligqoke izingubo kanjalo wena wesilise uyakuvumela izithelo zakho qobo ziyakutshela ukuthi ukuphi kunjalo impela uma ngalezi sisenxushunxushwile ngaka njengoba sinjalo nemimoya evunguzayo yobukho manizi imimoya evunguzayo yobusonto imimoya evunguzayo yenhlangano yenkolo yonke kuKristu Yizikhathi sokujoyina, izikhathi sokwenza izinyunyana, izinyunyana zenza ubunyunyana bezisebenze, beqophisana ngakho. Izizwe zine, nenhlangano yezizwe, bahlangana. Mabandla, hlangana ndawonye, kukhombisani konke na. Ukhombisa ukuthi uKristu nomlobokazi lungiselele ukuhlangana kukhuluma ngalokho-ke zonke lezi zithunzi zezinto zikhombisa ukufika kuyikho ngempela. Kutsisani manje njengoba sivala ngoba ngishiyo isikhathi kakhulu. Kuluma nje kabelani ngalelo hora likhulu ngikathi lonke ithemba lingasekho lokusinda babone umuntu mumbeza ihamba phezu kwamanzi ihamba enyuka. Le nto ingxenye edabisayo lalelisisane into kuphele eyayingabasiza babeyesaba bathi ibukeka isasithunzi ingahle ibe njalo niyazi isithunzi uma lokho kungenzekanga futhi bayakwesaba besaba ngokubhula besaba uhlobo oluthize lwamandla kadevele ngenkathi uJesu ethe kuyokwenzeka ngalolu suku into kuphele engabasiza ngujesu kristu hhayi elinye ihlelo hhayi yonke joyinana ndawonye lokho kuzokwenza nje kube kubi kakhulu kunanini into kuphela enganisiza ngujesu kristu futhi ngekathi ethembisa kubuye ngezinsuku zokuqina kulesi simo futhi yenza lokhu ethembisa njenganje ngaphambi kokuba indodana ethenjisiwe ibuyele ku-abrahama inzalo yokuqala inzalo ka-abrahama yobukhosi ujesu yo wathi iyobone yinto efanayo ngaphambi kwendodana ethenjisiwe uNkulunkulu uyozibonakalisa enyameni futhi yenze impela njengoba uJesu enza njengoba athi uyokwenza njengoba nje athi kuyokwenziwa ngezinsuku zokugcina futhi lapha zonke lezo zithembiso esingazeneka ngamadazini khona lapha phambi kwenu ukuthi lokhu kufanele kwenzeke nomabandla befanele ukuvula izingalo ukuba kwemukele ngiyakwesaba kancane lokho akusikho kweqembu lethu niyabona futhi bayakwesaba into kuphele ngabaletha kuKristu nguKristu uqobo lwakhe futhi bayesaba ukuthi kuyesabisa oh angazi lokho kungahle kube ngokufakwe umoya niyabo futhi angazi ngakho kwesaba into kuphele ngabasiza futhi kulelo hora limnyame libanga usizi lawo ibandla likhethiwe lelo qembu lihlezi phandle lapho besaba ukuthi kungahle kube ngokusasiphokwe babengafuni ukusihlanganisa kalutho nakho kwase ke kufika lelo phimbo limnandi lingesabi yimina uyizwe kasile na akaguquki neze ukuba yizwe manje anilizwe yini izwi lithi kulobu busuku nguye izolo namuhla naphakathi ningesabi yimina asikhothamise emakhanda ethu baba wasezulwini kusihlwa liyashisa amahora amnyama ukuthi umlilo usuke kanjani ealtare uyakhothoza ensimini yonke wathi umbuzo ufaniswa nomuntu owathatha inetha wayeseya olwandle wayiphosa phakathi futhi ngenkathi eseyikhipha umbuzo wawufana nalokho kosi nkulunkulu sukulumbe leyo nhlanzi yokugcine ekulawo manzi wathi bathathe lonke uhlobo lelo nethe levangeli libamba lonke uhlobo labamba izimfuthu zasolwandle isikhuphashe izilwembu izinyoka izinhlanzi ezingumthuthambi asazi ukuthi bambani kodwa kwakunezinhlanzi ezithile lapho owawuzifuna nguwe ungomohlelile kodwa siyaqona ngokushesha ufuthu lwasolwandle isikhuphashe nako konke kubuyele emgodini onodaka futhi kubuyele emanzini amaningi kodwa sikulumbe leyo nhlanzi yokugcina egcotshiwe imiselwe ngaphambili ukuba yize leyo ngxenye yokugcina yomzimba iyokhishwa kulelo chiphikazi Aphosa inetha ngezinsuku zikaLuther, noWesley, uAlexander Campbell, uJohn Smith, uCalvin, uKnox, uFinney, noSenki, kanjalo njalo, onyakeni wamaPentecostali, izinsuku zikaF.F. Bosworth, noFrotchman, lawo amadoda amakhulu. waphosa amaneje izinsuku zikabhili Sunday kwehlele njalo onyakeni. Kuma nje usalokhu ufunisiso lwandle ngabe ukhona yedwa wabo hlezi lapha kulobu busuku inkosi na umayikhona kwangathi bangaba njengalowo sifazane omncane emthonjeni ngisho nasesimweni sakhe sifebile wayesalokhu eqonda ukuthi wawungumesiye wasibone leso sibonakaliso leso kokuyiso. Wathi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena wayengenamqondo ukuthi kwakungaba ngumesiya. Wathi sibheke umesiya ngamanye amazwi siyazi nxa umesiya efika uyositshela lezi zinto futhi wena wathi nginguye kwakuyilokho. Manje kulobo busuku Nkosi mabakubone lokho yimina ningesabi isithembiso sami. Philisa abagulayo Nkosi, sindisa abalahlekileyo, xolisa abangenalutho. Kwangathi singamuke kulobo busuku futhi zithi phakathi kwezinhliziyo zethu njengoba simuka njengalabo ababevele emawuse izinhliziyo zethu bezinga futhi yini phakathi kwethu lapho esikhonza kulobo busuku endlini ubukhona bakhe bobuNkulunkulu ukuthi bazi kanjani ukuthi kwakunguwe bakumema ukuba ungene namehlo abo ayavuleka. Ngathi sine sonke kulobo busuku singakumema ungene uma singakuqondi kwangathi singamema wena ungene noma kanjani yiyona ndlela kuphela ongazembula ngayo wena uqobo. Futhi siyaqaphela indlela owazembula ngayo wena uqobo emva kokuvuka kwakho wenze into ethize ngendlela efanayo owayenza ngaphambi kokubethela kwakho. Manje woza kulobo busuku Nkosi, wathi wawunguwe izolo namuhla naphakade, yenza futhi wenzele thina njengoba wenza ngezinsuku ngenkathi umi lapha inyameni emhlabeni. Sizoya ekhaya senamile njengalabo egameni likaJesu siyakhuleka. Amen. Manje kozweni kulobo busuku ngiyazi kufudumele kabi futhi sinemizuzu engamashumi amabili ukuba siphume ngesikhathi ngeke ngamise noma ngivimbele izinto engizenzayo ngiqutshwa yinto ethize kade ngiqutshwa njalo yonke impilo yami futhi ibihlala njalo iqinisile. Ngikwazi ngitshele lutho kodwa lokho kwakusebhayibhelini ngikwazi ukukumisa akukho engingakwenza ngakho kuyakwenza nje noma kanjani. Futhi ngiqinisekile uma ngilalela bekukhona umuntu mumbo okudingayo futhi ngizothembeka. Ngalolo suku ngifuna ukuba njengalowo Phawulu ongcwele omkhulu wathi akukho kazi la muntu elisesandleni sami. Ehe, ngifuna ukunitshela iqiniso hayi njengoba ngiyanithanda. Uma kunomfana omncane manje kucabange ninikazi wena engikuthethisile sikashanene sedlule nina bodade ninezinwele ziphunguliwe nezinto. Uma ngikuba ubunomfana omncane ohlezi phandle emgwaqeni futhi wathi Junior Sithandwa bekungcono ungene Sithandwa kungahle kube njalo angazi mhlawumbe bazoshayela ngakuwe. Awumthandi lowo mntwana kunjalo uphuma lapho futhi sihlubule sikhumba sisuke kuye noma umenze angene kunjalo uyamthanda. Ningaleyo ndlela evangeli uNkulunkulu uyanithanda futhi labo abathandayo ulaya futhi asole wonke umntwana oza kuye. Uma ningenaki kumele ukulaywa nisuke nihambe futhi nithukuthele ngakho kodwa-ke ningabantwana abazelwe ngaphandle komshado anisibo abantwana bakaNkulunkulu ngakho khumbulani nje ngumbhalo nje. Manje izwe livela kuye izwe lilodwa liyosho okukhulu kunoma bengingalisho ezikhathini zempilo eziyisigidi kuye. Siyasazi isithembiso sakhe siyazi ukuthi yini athembisa kuyenza. Manje angazi noma kwenze sizosuka ngabe wakhiphile amakhadi omkhuleko futhi na wakhiphile amakhadi omkhuleko namhlanje na melini na uJay kulungile kulungile konke isikhathi asiqale nje kwelokuqala manje mhlawumpe andawo zonke endlini uJay ukuqala. Futhi manje sinasabalele ziqale kanye kuleli isikhathi sesiqedile amanye emuva naphambili namacala wonke kodwa siwathole esabalele ngapha kodwa bonke abantu abangenayo nsuku zonke banethuba lokwenyukela emgceni. Lokhu akusho ukuthi ngoba ulapha bangakwaziyo kulomhlakalo ubecishe nabaphindwe kabili abaningi abaphilisiwe lapha ya ezithamelini njengoba bephiliswe phezulu lapha na impela niyakwazi ngiyabonga kahle mkhulu kalula nje ningukwenyusela abantu lapha bathole umoya ongcwele phakathi kwabo ukuze nikwejwayele ukwenza lokho. Sidingi gishono kuba sibe nalo khona manje singaweqa bakade mkhuleko njengoba sezile nje izolo busuku asizange sibe namakhadi mkhuleko izolo busuku moya ngcwele uphumele phakathi kwalabo abebengenawo amakhadi mkhuleko ngibone izinto eziningi ngingashongo lutho ngazo ngoba bengingazi noma bekunjalo noma cha bekuyi lokhu kubambe ubumnyama phezukwabo futhi nje ngivele ngakuyeka kanjalo ngingazi bekungesize ngalutho kubabiza noma yini ayishoyo iqinisile ngakho kulalelena kushoyo manje uthe lowo bekungujena uJ wokuqala ubani lekhadi lomkhuleko phakamisa izandla zakho kufanele ukuthi uyaphaphalaza ndodana kufanele kube namanye ngiyaxolisa emuva le ngasode ngibeni umuva yenyukela lapha nenekazi bebedlisa la makhadi nje manje umfana umfowethu ubodazi noma ubili oyedwa ngezinye izikhathi bobabili baxubanisa lawo makhadi phambi kwenu bese-ke bekunikeza ikhadi lakho noma yini oyifunayo sazi nje ba lona ngahle athole lesihlanu nalowo athole lesikhombisa lona athole leshumi nanhlanu nalo wela amashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu futhi asazi bese kuthi-ke futhi uma ngifika ngivele nje noma kuphi okubekwe enhliziyweni yami ngibiza kusukela lapho akunandaba ukuthi likuphi ngivele nje uma ngithi ngezinye izikhathi ngiyaye ngibale ukuthi mangaki asohlwini bese ngikwehlukanisa ngalawo angakuloluhlu bese ngithola impendulo niyabo bese kuthi-ke uma ngingakwenzi ngani ngivele nje noma ngabe yini efika emqondweni yami kuqala ngiyalibiza ukuqala uJ wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesikhombisa wesishiyagalombili wesishiyagalolunye ishumi mabeze niyabo ukuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesikhombisa wesishiyagalombili wesishiyagalolunye weshumi lokho kuhle leyo ndlela uzani ngo undani umunye uye ngakwenye indawo bengi uqale wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesikhombisa wesishiyagalombili wesishiyagalolunye nakho-ke manje lapha naku weshumi kulungile weshumi nanye weshumi nambili weshumi natathu weshumi nane weshumi nanhlanu lawo amanye futhi ayizihlanu uqale wesibili wesithathu wesine wesihlanu kuhle lokho kuhle
16,
17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Let me see 4. We should miss two. Umashumi amabili ngabe umashumi amabili uphendulile na kulungile manje sifuna ukuthola abaningi kakhulu bemikanyekanye manje uma siqeda ngalaba futhi isikhathi sise kahle ngokwenele sizoya kwamanye futhi sibizi mhlawumbe sizame abanye futhi ambalwa sizame abanye futhi abahlanu amashumi amabili nanye kusuka emashumini amabili nanhlanu koJ mabame uma nithanda owamashumi amabili nanye kuya emashumini amabili nanhlanu ukuqala wesibili wesithathu emuva le ngemuva wesine ukuqala wesibili wesithathu wesine lawo mahlanu okay manje asime lapho nje kunamashumi amabili nanhlanu emqeni futhi bashaye umuqa phansi lapha manje ngizocela usizo lwenu olulodwa ninganginika okungehlukene nakusizani unkulunkulu elandelayo eyishumi nanhlanu mizuzu eyishumi lesithupha ngizokwenza lokho na futhi ningakwenza lokhu nivule inhliziyo yenu na manje kukhumbuleni ngikushilo ningakuvumeli kweqa emhlane wenu njengamanzi ehlele emhlane wedada njengoba isisho sidala sisho ningakwenzi lokho kunakeni lokhu uma ngilitshela noma yini engekho empalweni nesithembiso sehora libophezelekile kubona imeneja lapha futhi ize ngitshele ngakho kunjalo angifundisi lutho kodwa lokho kusizweni futhi uma ngihlala ngalelozwi ngo futhi uma ngilisho ngaleyo ndlela nonkulunkulu lisebhayibhelini uma ingelosi yenkosi ngitshele into ethize ibingekho ebhayibhelini kungebe ingelosi yenkosi kunjalo ayikaze nakange ngitshele noma yini kodwa lokho kwakukulelozwi futhi angifakazela ayikaze isho nento yodwa emakhulwini ezinkulungwane nezinkulungwane nezilwimi zezwe eyike yasho kanye noma yini eyiputha noma yasho noma yini engafezekanga lelelani buzani mina enjani nabo lapha lokhu nonke nikubona lapha ngokuyimfunda magwelo ohlangothini lwalokho kunjalo bazalwane na ngani phandle lapho naphandle empilweni yangasese lapho ethi khona ekela kule ndawo futhi ubone lokhu nalokhu kuzofezeka futhi usho lokhu ngapha phandle lapha nje kunjalo njalo ngazo sonke isikhathi niyabo unyaka nonyaka manje ezithemelini nje babone izinto ezincane kodwa manje uma nizohlonipha ngokuzithoba manje ngabe wonke umuntu kulo muqo omkhuleko womi lapha yizihambi kimi na phakamisani izandla zenu uma nizo kulungile kangaki khona lapho oyizo waziyo ukuthi angazi lutho ngawe na phakamisa izandla zakho manje kusa ngiyabonga ngikhathali ukuthi kuphi uma uphezulu kuvulando sesitezi emuva uncikodongeni phansi kwedlule lapha noma ngabe ukuphi ngizo manje lokhu kungokokunisiza lokhu kungokwenzuzo yenu niyabo lokhu kungokwenzuzo yenu bengicabanga ukuthi leyo bekuyindodana encane kumzukulu wami ikhuluma kimi ngaleyo nkathi kodwa bekungesiyo ngilendodana encane kumzukulu phakathi lapha ndawo kulobu busuku ithi ayibe ngako futhi bengicabanga ukuthi bekungupholo omncane wayehlala njalo ethi uzoza hama emzamo angishumayelele futhi akakabi nje neminyaka emibili ubudala ngicabanga ukuthi lo mfana omncane ucinga umama wakhe ngakho kumbulani ngizama ukunisiza ngiye uNkulunkulu yakwazi lokho ngizama ukunisiza niyabo manje bukani ngifuna nithole ukuzuza uma ifika phakathi kwethu manje kucabangeni umuntu kaJesu Kristu asebenza enyameni njengoba ethembisa ukuthi uyakwenza ekugcineni bangake waziyo ukuthi wakwethembisa lokho na njengoba nje kwakunjalo ezansi lapho esedoma ngenkathi ngelosifulathele ne lowo kwakungunkulunkulu ngakholwa ukuthi lowo kwakungunkulunkulu na bangakho kholwayo ukuthi lowo kwakungunkulunkulu na impela kwakunguye ibhayibheli lathi kwakunguye futhi yena uJesu wabhekisela kukho manje qaphelani manje nina khona lapho eningenali kanti lomkhuleko ngifuna ningenzele into ethize noma ngabe nikuphi manje kubulani lezi zinto obhekisisane uma kunitshela ukuthi seniphilisiwe noma kunitshela ukuba nenzeni bekusisani okukushoyo uma nje kunitshela lokho kungoko kwakha ukholo lwenu bese kuthi ke uma ukholo lwenu lufika endawaneni yelulekani nje bese nemukela uNkulunkulu kusimina ngoba ubaba wasezilini uyazi ngibuka phansi kulomuda lapha ngiboni noyedwa umuntu engimaziyo ngikwazi ukubona kodwa cishe ababili noma abantu abathathu kuzo zonke izethameli engibaziyo futhi angazi njengoba khona manje ngingathi ngikhombiseno yedwa ngiyazi ukuthi u-Edmund Way ube lapha emizuzweni embala edlule bengicabanga ukuthi ngimbonile futhi ngiphundulekile uma ngikaphosisi ngibona omunye umuntu engimaziyo ngowesilisa nomkakhe nentombazane encane ogama lingu-Fritzinga wasendla e-Ohio ngabe lowo ngabe umfowethu umfowethu u-Fritzinga nawo hlezi sengathi usesihibele sincane lapho lowo ngumfowethu nodadewethu uFritzinga waseOhio abangani bami futhi ngaphandle kwalokho hlezi emuva labo yingibona eceleni ngapha yindoda endala eqhubekela eminyakeni ngamashumi esishiyagalolunye nambili kudala igama lingu-William Dow yena nomkakhe ungumhlengikazi William Dow eOhio umngani wami impela oqondene nami kuke kutala noyene iminyaka yamashumi esishiyagalolunye nanye budala waba nokumelwa inhliziyo ngqi kuhlasela inhliziyo nomkakhe wakubiza ukuba ngize masinya wayefa ngayo lonkathi futhi ke bengumngani omkhulu esifuba kimi ngilini yami ngenyuko kuyombona ngakikhathazekile ngase ngima nelinye lamasondo ami laphuma emgqeni lalisika nje ithayi lami laba izicucu ngase ngiyonge ene siteshini iTexaco ngathenga upetroli base bephuma ukuba balibheke ngase ngibheka phezulu ngase ngibona umfowethu Dow ehamba ehlela ebandleni lami engixawula ngathi ayidunyise inkosi ngase ngibheke emuva ngapha futhi nangu ehla ngomgwaqo ayese ngixawula ngaya kuye ngibona udokotela wakhe iJuda eliselincane noma indoda ephakathi nendima yempilo indoda eJuda ngase ngithi kunjani ngaye udokotela la wathi akanalo ngisho nethuba lokugula wathi uphansi kwetende leoxygen wathi uzofela khona lapho chikumbulo useneminyaka engamashumi ayisishaka lelunye nanye budala ngathi yebo mnumzane wathi ukumelwa inhliziyo ngiya kuyiko into engenziwa wathi sekuyisikhathi sokuhamba ngase ngithi yebo mnumzane kodwa qhabo akahambi lokho kuphela ngangena ngabeka isandla sami phansi kwetende ngathi futhi Dow uyangizwa na wangibuka phezulu manje ngempela egameni lakhe uJalimane DAUGH futhi nje ngivele ngilibize ngithi Dow Nebo futhi ngabeka isandla sami phansi kwethende ngase ngithi uyangizwa futhi down now wathi ya ngathi uhambi sengibonile ukuthi awuhambi iviki kusukela kaleyo nkathi ngime ebandleni lami ubani ozayo enyuka ebandleni uma kungeziyo umfowethu down ngashiya umhlangano ngase ngiwele umfula ngiye ekhefi ukuyodla futhi ngenkathi ngiphuma emotweni futhi ngake ngiyuka ngomgwaqo nango yeza umfowethu down evule isandla sakhe leyo mibono awehluleki leyo ndoda iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nangebudala ukuthi ilandela yonke imihlangano yayisecalifornia ngasiphamisa nje isandla sakho mfowethu down uhlezi lapho khona abantu bezobona ukuthi isoshala ngempela liyini manje lapha uhlezi khona lapha niyabo iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nangebudala futhi ulandela yonke imihlangano
Hundreds of miles every day to hear me preach a little sermon. Go back. Amen. It shall be light in the evening time.
Kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokudla ngathi ngolunyisuku ngakikhuluma naye ngathi ngingakwenzelani mfowethu down sicele sizode nje mfowethu Branham uma efike ngifune kuhamba naye ngathi ungakhathazeki lokhu kugciniwe impela manje indoda iyangena yabhabhathizwa iyangena futhi yemukela umbhabhathizo kamoya ongcwele nayo yonke into nceke kukakristu emangalisayo nje manje ngizocela wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba ngempela bhekani ngapha bese nikhuleka manje bakakothisha lapha baziyo ukuthi ungumpristi omkhulu khona manje onokuzwe lana nobuthakathaka bethu na awu ume nguyezo lonamuhle naphakade nompristi omkhulu ofanayo bezokwenza ngendlela efanayo kuphela yena umzimba wakhe usesihlalelweni sobukhosi sikankulunkulu bangako kwaziyo lokho na umzimba kajesu usesihlalelweni sobukhosi sikankulunkulu kodwa usebenzisa umzimba wethu ukuba azibonakalise yena uqobo ngawo njengoba nje ethembisa ukwenza imisebenzi engiyenzayo mina nani futhi ngicela ukuba nihlale lithule lihloniphe ngokuzithoba libhekisise nikhuleke manje baba wasezulwini ngizamile ukuhlonipha ngokuzithoba nje ngakho konke engaziyo ukuthi kwenziwa kanjani ngakho manje yize nje elivele kuwe manje Nkosi bese kuthi-ke kwangathi elihoshozayo iphimbe elincane lingehlela kulezi zithameli futhi lithi yimina ningesabi siphe Nkosi baba futhi ngiyazinikela kuwe nomlayezo oshunyayeliwe kulobu busuku nezwi lakho ukuba liqiniswe udingeki ukuba ukwenze kodwa uma uzokwenza noma uyakwenza ngenxa yokuthi wethembisa ukukwenza ngikhulekela ukuthi uzosipha lokhu egameni likajesu amen futhi wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba impela nje ahloniphe ngokuzithoba njani na manje ngizoninika umbhalo njengoba sihambisana uma inkosi yenza angazi kodwa ju futhi kade ngishumela kanjalo niyabo lolo uhlobo lulodwa locobo lolu ngolunye uhlobo locobo leso bekuyisibusiso nje lokhu into eyodwa nje kususa ukuphila kuwe ngqo manje ninikazi limi lapha ngikaze ngilibone empilweni yami Sizihambinangi kholo ukuthi ushilo esikhashaneni esedlule bengingakwazi uNkulunkulu yakwazi uyangazi uyazi ukuthi esikumele lapha manje sizodingeka siphendule ngakho ngosuku lohlulela na uyakwazi lokho na uyazi ukuthi esikwenzayo manje uNkulunkulu uzosenza siphendule ngakho phezulu lapho na ngikusho ngenhloso nje lokho manje uma inkosi ujesu izokwembula kimi ukuthi wenzani okusengqondweni yakho noma into efana naleyo uzoyikholwa na uzodingeka ukukholwa lokho awuzi ukukukholwa na ngizokukholwa khona labo nina zethameli na manje simi impela nje njengowesifazane emthonjeni nenkosi yethu wesilisa nosifazane kubonana kwabo kokuqala niyabo silapha sibonana lowo ngujohane ongcwele sahluko sesine manje uma umoya ongcwele uzosho uma ulapha ngomunye umuntu uma ugula uma kuyinkathazo yezasekhaya uma kuyizinkathazo zezimali noma ngabe kuyini anginamqondo kodwa yena unawo Kodwa angayehluleli imicabango osenhlizweni yakhe uyize ngingeke ngingumuntu. Uthe nje ukushaya uvalo kancanyana futhi ingaleso sizathu ungenza lokhu yabo.
That's one of your troubles. It's nervousness. That's right. And you.
Leyo ngenye yezigajazo zakho ngokwethuka kunjalo. Kanti futhi unesifo sikashukela, leyo ngenye yinto engalungile ngawo kunjalo. Izifo ezila kanye nayo, izinto eziningi nje azilungile kunjalo na. Uma kunjalo, phakamisa isandla sakho, yabo. Uyakholwa ukuthi uzokuphilisa na? Uyakholwa na? Manje ukwethuka kwakho kubangelwa yiminyaka yakho yobudala, yabo. Kodwa manje konke lokho kuzosuka kuwe. Futhi ngikholwa ukuthi ngokukholwa sizoya eCalvary sibe nokuthekelwa kwegazi. Manje lokho nje impela kwenza watshela usifazane emthonjeni ukuthi yayiyini inkathazo yakhe. Yakhe kwakungamadoda amaningi kakhulu. Yakho bekuyini? Ngicabanga ukuthi bekungukwethuka nezimbili noma ezintathu ezinye izinto ezingalungile ngawe. Kunjalo, akunjalo na? Lokho yinto efanayo. Manje ngenkathi yeza kuSimoni wamtshela ukuthi wayengubani, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakutshela ukuthi ungubani igama lakho na? Kungakwenza ukholwe kakhulu na? Kuzokwenza na? Kusikazi strong, stout, uzokholwa na? Hamba, futhi ukholwe, futhi wena sekuphelile. Amen.
You believe? I'm also a stranger to you.
Woza, uyakholwa na? Ngizihambi futhi kuwe, angikwazi, uNkulunkulu uyakwazi.
You believe that he can reveal.
Uyakholwa ukuthi angembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho na? Futhi uma ikwenza, kheleke iNkosi uNkulunkulu ayibusise, iqiniso lelo na? Manje awufanele ukhathazeke uyabo loyo nguye ukuthi uzwa lokho kulungile.
You are suffering also from a nervous condition, mental nerves that get tore up easy.
Uphethwe futhi isimo sokwethuka, ukwethuka komqondo futhi uthola ukudabuka kalula futhi uphethwe inkathazo yesinye into ethize engalungile ngesibindi futhi ungophaphathekelwe ikazi kunjalo.
You got something that keeps being a man appearing here.
Nelethize kulokhu kungowesiliso bonakala lapha.
Do you believe it?
Ya, kholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa na? Aphilise umyeni wakho futhi amenza aphile na? Ngicabanga ukuthi inkathazo yesisi izosuka futhi uzoba kahle na? Lokho aphethwe yikho, hamba ubeke izandla zakho phezu kwakhe, umtshele kanjalo futhi kuzosuka kuye. Ngisihambi kuwe, iNkosi uJesu iyasazi sobabili, ayisazi na?
Ngicabanga
ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa na?
If the Lord Jesus will reveal to me
Uma iNkosi uJesu izokwembula kimi into ukuthi lokho okusenhlizweni yakho uyakholwa ukuthi uzokuphilisa na? Unenkathazo thize, unenkathazo yenyongo okwento eyodwa futhi enye into ibangela ukuba isinye sakho sibe nesimo sezilonda emathunjini, kodwa lokho udokotela wakho akushilo. Manje enye into ngokuthi bafuna ukuthinza mayelana nalokho kunjalo impela, akusilo iqiniso lelo na? Manje uyakholwa ukuthi angakwedlulisa lokho na? Ucabanga ukuthi ukukholwa kwakho kukuye na? Manje uyazi ukuthi akusimina ngenza lokho, uyakholwa na? Kulungile, hamba futhi njengoba ukholiwe makube njalo kuwe. Sizihamba munye komunye. Ngiyacabanga iNkosi uNkulunkulu sasa babili. Uyakholwa ukuthi uyakwazi ukwembula kimi izinto ezingakusiza na? Wena uyakholwa ukuthi uzokwenza? Ngithi ngiyavuma, lokho kuhle kakhulu, lokho kuhle impela. Manje unezinto eziningi ezingalungile ngawe, izifo eziningi kakhulu ezilakanya nayo nezinto nokufana nokukhwehlela futhi awukwazi ukukuqeda futhi nokwethuka ngempela futhi lokho kunjalo.
Ke
unomthwalo enhlizweni yakho nalowo mthwalo womunye umuntu okuyindodana yakho. Futhi inene inkathazo, izinkathazo ezithile zasekhaya, yona nomkayo bahlala njalo bequbisana futhi beqhubeka futhi ujwele umthwalo ngakho kunjalo. Manje uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi konke kuzosuka futhi kuhambe. Kholwa manje, iNkosi ibusise.
How do you do, sir?
Sawubona mnumzane, ngisihambi kuwe futhi uyisihambi kimi. futhi kukukhali imibono manje ngiyabona kubukeka sengathi yonke into ijola kukhanya nje njengohlobo olufana nesivunguvungu luzungeza niyabo kodwa uyakholwa ukuthi inkosi uJesu ingembula kimi ukuthi umeleni lapho na uyakholwa ukuthi izokwenza na ngiyakukholwa lokho futhi ngikhuluma nawe nje ukuxhumana nomoya wakho impela yilokho engikwenzela khona uyabonga ngikwazi ngakho kuzoba yinto ethize ngaphandle kwami ngikwenza ngifanele ngisuke kimi nje ngokuphelele kakhulu ngisuke kimi uqobo ukuthi iyakwenza uqobo lwayo uyaqonda na manje into eyodwa uphethwe isimo sokwethuka okumangalisayo nalesi simo sokwethuka sesinesikhathi kunjalo naleso simo sokwethuka sesikubangele ukuba ube ne-BP futhi ushayiwe unhlangothi yilokho kuphathi kokuthi kade ungumshumayeli noma ungumshumayeli manje ungumshumayeli ngikubona umi epulpiti manje-ke iba nokukholwa kuNkulunkulu nalokho kwethuka kuzosuka kuwe bonke abefundisi banakho lokho uzoba kahle buyele epulpiti lakho futhi umlalele uNkulunkulu futhi uhlale ngokwethembeka kulele uzwi uJesu Kristu yakholwa ukuthi ikhathaza yakho yekole isisukile kuwo uhlezi esitulweni uyakukholwa na kulungile mnumzane manje-ke yiba ulokhu uqhubeka nje uthi ngiyakubonga Nkosi woza nenekazi sawubona uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na kulungile uyakholwa ukuthi leyo nkathaza yamanenekazi inkathaza yabesifazane izosuka kuwe na uyakholwa na qhubeka-ke uthi ngiyakubonga Nkosi ingathazo yezinso ingathazo yekolo ekolo lakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa futhi akusindise kulokho na uyakholwa ukuthi uzokusindisa na kulungile thatha okwakho woza nenekazi ngizihambi kuwe ukuba angishongo lutho kuwe hlobo ubuzokholwa ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu bulapha ukuphilisa abagulayo na ubuzokholwa na uma ukhole inkathazo yakho yesisu sengikutshelile yabo isihambile ngikutshelile yabo njani mnumzane na uNkulunkulu uhlala enhliziyweni nenhliziyo yakho kade ivela lapha kamuva imbi uyakhole ukuthi uzoyenza ibe kahle na hamba ngendlela yakho futhi ukukholwe uNkulunkulu akubusise ukholwe uzoyenza ibe kahle uyethuka kukubangele ukuba ube nenkathazo yesisu isilonda esisemgudwini wokugayeka kokudla siyakukhathaza emva kokudla uyakhole ukuthi sesihambile sonke manje na hamba uzithekele ukuthize uzokudla kuthi kuba lukhulu kuwe ukuba usukume ikolo kade likuhlupha kabi kakhulu ngeke liphinde lisakuhlupha uma uzokukholwa uzokukholwa na kulungile qhubeka futhi kwangathi inkosi uJesu angakusindisa ngokuphelele yini ube nokwethuka kangaka na qhubeka nje uthi ngeke ngisaba novalo futhi ngeke usaba nalo hamba futhi ukhole kulungile mnumzane woze ninikazi manje owesifazane wase-Ethiopia nowesilisa ongumlungu kufana nje impela njengento ethi ayifani naleyo eyahlangana ngalolo suku uJesu babenokwehlukana njengoba babevamise ukuba nakho eningizimu kodwa asisenakho uJesu wabenza bazi ukuthi bonke abantu babengabantu bakaNkulunkulu kwakungekho mehluko niyabo noma ngabe wayeyijuda noma umsamariya manje uma uNkulunkulu engakusizi masinye nje leso sifo samathambo sizokukhubaza kodwa uyakholwa ukuthi uzokusiza kusindise na njengoba nje wesifazane enza kubeka ngendlela yakho futhi utshele abantu bakini ukuthi izinto zini ezinkulu uNkulunkulu akwenzele zona kulungile manje kunodokotela elo sinzayo selungele ukuphula ukundlelisa umeza
just a moment it wasn't this woman just a moment everybody reverent now is satan tried to do something
mzuzwana nje bekungesuye lo wesifazane manje mzuzwana nje wonke umuntu akahloniphe ngokuzijoba manje ngusathane uzame ukwenza into ethize nansi ithumba ithumba nobabili kunjalo unethumba unethumba nalo devil utazulukela usizo kwelinye nelinye kodwa umoya ongcwele uyatazuluka nawo ubani ozomkholwa yena na kulungile sukuma uphume kulolo hlaka lombhede ninikazi sukuma uphume kulolo hlaka sukuma usuke kulokho futhi ukholwe hamba mkholwe manje amen Niyakhola na konke miyenzeka niyakhola na kuthiwani ngani enisezijamelini na Sizukume ngezinyawo zethu khona manje khona manje yisikhathi sokukwenza makuthi wonke umuntu uNkulunkulu anibusise makuthi wonke umuntu nime ngezinyawo zenu khona manje nikabe uNkulunkulu uthumo phakamisani izandla zenu ngiyakubonga Nkosi Jesu siyakudumisa ngobukhulu bakho nokuphilisa kwakho abagulayo